housenamia.com.
Ili bebede, berry bebebe. Nashida daughter, that's a family tree. Smasher, fuse. Hippa bake sodas. Ili bebede.
I love this beat. Yeah, I throw that on this one. Yeah, yeah, yeah. Go flex on flex. Wanita na smasha, kuno hip hop nasida. Niwalipe mabazo fana wango talida. Ni mafete, andine rambo. Ani mafete, neni wa shuta wonse. Wanita na smasha, kuno hip hop nasida. Niwalipe mabazo fana wango talida. Ni mafete, andine rambo. Ani mafete, neni wa shuta wonse. Fumu ya badwa.
Fumu ya badwa.
Keep up your bad
boy.
Keep up your bad boy.
Keep up your bad boy. Hip hop ya badwa smasha kumawa wajanda. Viseko vina komeka smasha lelo wapanya. Mwisho paya karia wovizimba vakanga. Voice yanga wanasoza mozalemo tilanshamba. Smasha siye suko mawa hip hop una twitter mtanda. Wakango rapa marapa ndayo za menumkamba. Anika kamba mbele bungu zili smasha nwa misala. Mapanga na makoparative uyonyose la smasha. Kwa kalitente aposita smasha ni mbuzi hata majuda ziwa komenta. Zili fulu fulu nshamba even those incompetent ba klema mataka taka. Muni nyoza kai sinapye banana wa makaka. Muni nyoza kai likalibo chosa neta flower. Yoti lako isma yumba yosa fufuma flower. Muna nzelu zako swezo jela tuzambe unshala. Muna nzelu zako lwezo jela mumutengo akwa.
Wanita na smasha kuno hip hop nasida. Iwalibe mabazo fana vango talida. Ni mafete andine rambo. Ani mafete neni wa shuta wonse. Wanita na smasha kuno hip hop nasida. Ewalibe mabazo fana vango talida. Ni mafete endine rambo. Ani mafete neni wa shuta wonse. Fumu ya badwa.
Fumu ya badwa.
Keep up ya badwa.
Keep up ya badwa.
Fumu ya badwa.
Fumu ya badwa.
Kusaina
kulimzenga we wataya supu. Basu bwele kuno zitivuta baza ufumu. Apo wanyala njazi kaleza iwe gulumu. Tupoteto pa podcast ya kukambisa vau silu. Lulongo soka smasha ni ululu waka tulu tulu. Na ngondola tumarapa smasha ni kafulu vulu. Baba mani mfana wayamba bifu shaleka ntulu. Pitiliza voika wazimai mashampu. Pitiliza kuika wantu mumutu mazasi. Iwe kadaleka vene umvela umumutabu. Smasha apeseka na bosi wako tikamba za. Wanyamula nsimbi basi uniofye vala matu. Niwe brother wanga ipo wayamba ya idati. Kuwa kwa galu siku ngalese mkango yenda mpaki. Nimwe viveto vangu including unisiwa ndani. Ili bebede.
Wanita na smasha kuno hip hop nasida. Iwalipe mabazo fana vango talida. Ni mafete andine rambo. Ani mafete neni wa shuta wonse. Wanita na smasha kuno hip hop nasida. Iwalipe mabazo fana vango talida. Ni mafete andine rambo. Ani mafete neni wa shuta wonse. Fumu ya badwa.
Fumu ya badwa.
Hip hop ya badwa.
Hip hop ya badwa.
Fumu ya badwa.
Fumu ya badwa.
Hip hop ya badwa.
Hip hop ya badwa. Ili bebede. Ili bebede. Berry bebede. Nashida daughter. That's a family tree. Hip hop exodus. Smasher. Fuse. Anko Chipeta. Four ways autoparts. Mr. Midday Experience Kaembe Terafage K-Twice Nilungu Yama Producer.
Download music at zenhousenambia.com.